It's Olan, baby.
That boy must be the wind of about to say some real shit, nigga.
Konde boy come in number one. Uyo AC wakuni fanya ninywe nilewe mbona Simoni. Simoni mawazo ya kuni fanya ninywe nilewe ni siyaoni. Siyaoni.
Na ukiniona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na vutaga ganja. Ito ikae kiganja.
Thanks Baba God for the blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa nitetesi. Ona ninavonata, na biti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wako iko tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Ninafanya kusudi. Sijalewa, sijalewa, sijalewa. Ninafanya kusudi tu.
Aye, aye. Siku nikilewa mtajua. Mbona mtajua.
Kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na vutaga ganja. Ito ikae kiganja.
Thanks Baba God for the blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa nitetesi. Ona ninavonata, na biti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wako iko tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusudi. Leo
sijalewa, sijalewa. Sijalewa, ninafanya kusudi. Sijalewa, sijalewa, sijalewa. Ninafanya kusudi tu.
Na ukiniona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na vutaga ganja. Hicho nikae kiganja.
Shall we?